مراكرمة.
Tempo has reached critical level.
You tear me apart, baby, I don't need you. But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch and make them go. All the side things just be play, and they know my baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty, my baby.
Ati any sugar to sugar mighty, ati my baby. Now undi no bita magno. Mune wudu tanjiriye itiga no chacho chi muziki mwamaze kubyumva wa musore w'igikundiro ya.
Madam, skolam.
Rikamaze nshimire kwanza nshimire ubita Thomas Kamirindi wari umaze iminsi abafata neza mu gihe nari mpari ariko ubu nagarutse none kandi murumva ko ngarukanye ibintu byiza cyane. Iyi ndirimbo nyitangiriyeho kubera ko ubwo mperuka niyo yari igezweho nagiye afite imeze neza none. Nkuko bisanzwe rero ni 95 n'ibice 2 ndetse na 94 n'ibice 9 ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ku badukurikira bari mu Rwanda. Radio yo ni ya yindi n'imwe rukumbi ni radio Ijwi rya Amerika yumvira ivuka ivugira hano Washington DC ikumvikana hahandi hose ku isi.
Madam Skolam Midi ba bom 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 Midi ba bom
Your friend is saying
Your friend is saying Your friend is saying Madam Skolam.
Nuko nguko rero ushobora nanone kudukurikira ugendeye kuri website yacu cyangwa se kuri rwa rubuga rwacu ni Y3 radio yacu voa.com. ubundi ukajya ku muziki kiganiro kiraza kukuryohera ndabizi neza kuko nagarukanye utuntu dushyashya mukanye turaza kuganira ku nkuru zitandukanye cyangwa se zagiye zivugwa mu gihe Ernesto atarahari mu gihe ntari mari hari inkuru nyinshi barabice biracika mu Burundi mu Rwanda hano ku isi byari biryoshye. Anyway, nizere ko mumeze neza nanjye ndaho ndakomeye nta kibazo kimu na warakomeye. Ikindi abantu bagiye bakomeza kunyandikira kuri Facebook barimo kumbaza bati se wagiye hehe uzagaruka ryari bimeze gute. Nagarutse kandi none nagarutse.
Your mark, guess it. Remit is attention.
Nyuma rero ya Magnum reka tuzamukire cyangwa se reka dukomezanye n'abantu basore babiri b'abanyarwanda. Iyi ndirimbo yasohotse na hari ariko nanjye ndayikunda. Ehana, thank you.
Thank you my God, thank you today.
Hanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin ndetse na Muyombo Thomas cyangwa se Dr. Tom Close abo ngabo n'abasore b'abanyarwanda. Iyi ngiyi nimwe mu ndirimbo navuga zimeze neza cyane yaba mu Rwanda no mu Burundi, cyane cyane kuri ba bantu bakunda kubyina ariko bakanashima Imana. iyi ndirimbo iri mu ndirimbo navuga kugeza kuri uyu munota zirimo kurebwa cyane kuri YouTube cyangwa se zikunzwe cyane n'abantu batari bake so namwe mukomeze muyirebe cyangwa se mukomeze ibaryohere nkuko nabikubwiye mfite utuntu twinshi turi buze kugenda tuvugaho yaba utuntu twagiye tuvuga mu Burundi mu Rwanda hehe hose muri iyi minsi ntari mari uyu munsi ndaza kugenda nongera kubiyegereza mbasubiza muri handi twari turi kwibutse ko none hari ko mu minsi n'imbere turaza guhindura noneho gatoya nzajya none nakira amatelefone yanyu tuganira imbona nkubone kuko nicyo kintu narimaze iminsi ntakora ariko no kuvuga ngo bya bitekereza mwamaga kuri Facebook hehe hose tuzajya no tunavugana live.
Thank you my God, thank you today and I'll thank you tomorrow.
Aka kantu ngo iyo mana dusengera komegesika nyibutse kire nyiga muri primaire no muri seconde ndirimbo twararirimbaga yana ukumva uri mu mwuka kuryo ravuga gati yana nubwo bavuga ngo imperuka izaho ibaye umunsi nanjye najya mwijuru nibutse ko Facebook page yacu ni radio ni urushobora kuyidukurikiraho nayo ukadukurikira cyangwa se tukaganira ni radio ni VOA radio yacu aho ngaho ugende ukande like noneho uzajya ukurikira ibiganiro byose byijwi rya Amerika nta kibazo na duhi tekerezo ariko none nashaka kunyendekira nanjye ubwanje urandika ugeziwe Ernesto niyo Facebook page yanjye cyangwa se no kuri Instagram niba munkurikira mudukurikire mugikurikire cyane mugende mu fyonde wo like mundi dukomeze hagataho tujye gukomezanya n'indirimbo ikurikiyeho kimu hey indirimbo ikurikiyeho ni ihe boss abana babahanzi barimo kuzamuka cyane mu Burundi bamwita Wallace ndetse na Gisa Stivo barakubwira ngo umwubatsi ntimundenganya aka karirimbo impamvu ngashizemo kari mutwe nari imparaye namwe mwari muharaye mbere yuko njya mu kiru mbere yuko njya mu kiruko ari abantu babakomeje kugenda banyandikira kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ndabona batangiye kugenda bakanda bafyonda like ni Ernesto ugeziwe aho njye zose bitamagiri wanjye
Marikia waro Tugumanire Kumubati wikitangaza Ikikogwa mfise Nichokuwa kumutima wawe Tugumanire
marira maze mujyohere
ariko rero imugenda ndi muri vacances ibintu muri ndi mukiruka ibintu byarahindutse uziko kimu nasanze sigaye yogoshesha peke azigabeze nk'umukinnyi wa football uretse nzabahaga foto mu kimwere gitaha nimumfata neza mukanyika ko mugashaka nzamufotora nkabereke mu kimwere gitaha hagataho ngaho mugenda ndi muri mukiruko ndabizi neza ko mu Rwanda no mu Burundi hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa mu Rwanda imwe mu nkuru yavuzwe cyane nkeka ko n'abarundi yababaje ni inkuru navuga yitandukanye ngo ry'itsinda rya Urban Boys b'abasore batatu nizo Humble ndetse na Safi uwo bita ni Safi yavuze ko atazongera kugaragara muri no tsinda ararisezera abantu benshi barabyanga baravuga no nago Safi agomba kugenda bagomba kuguma ari batatu ariko nyaboneka mujye mwibuka none se ko bategeze basezerana kuzabona karamata mwagira ngo bigende gute gusa ikintu ngiye navuga cyadushimishije cyangwa se kinshimishije nubwo Safi yafashe uwo mwanzuro wo gutandukana munyemerere mbivugeho nubwo yafashe umwanzuro wo gutandukana abagenzi bari bamaranye imyaka 10 bakorana icyiza cyangwa se icyo twitumushimira nuko atahagaritse umuziki n'ikimenyimenyi yagarukanye n'indirimbo nshyashya ye ya mbere kuva yatangira gukora carrière solo ari kumwe na Medi banzu yumve gato
I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal, don't you think so? Si no que me ready, yo nada, nada. So I guess I'm gonna hit your feet. No ye me rera, saco con da pe. Be my lover, be my honey. Shiranumba, wona munzozi, amakaboko. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it.
Arabantu bose bacha kuri Facebook baravuga ngo Ernesto ngo turakwemera ntago ujya wica amasezerano. Eh nari narabasezeranyije abo tujye tugana kuri Facebook. Post yange herukane nababwiye nti iyi ndirimbo murayumva gute. Niba muyikunze nzayikina mu kiganiro cyacu gitaha. None ndayikinnye. Nuko ngo ni Ngabo Medal Jobert cyangwa se ubita Medi mwaramukunze mu ndirimbo nyinshi. Iyi ndirimbo noneho ari kumwe n'uwo bita Safi Madiba wabaga mu itsinda rya Urban Boys. Indirimbo yitwa ngo Gare. Abadukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi mbibutse ko uburyo buryoshye cyane buzajya butuma tubashe kuganira nuko mu likinga Facebook page yacu ni VOA Radio yacu iyo ngenira ni Facebook yijwi rya America cyangwa se ukajya kuyange Ernesto ugeziwe aho ngaho niho tuzajya tubasha kuganira ukatwoherereza nimero za telefone noneho twebwe turakwihamagarira rikareka ntago dushaka kutanga amafaranga yacu kandi hari igitekerezo ushaka kuduha wowe tuzajya tukwihamagarira nta mpamvu yo gutanga yawe wowe tuzajya duha nimero tuguhamagare utuganirize unatashye abantu by the way babwira uti mbatuye aka karirimbo Garrett why not nkuko bisanzwe kandi indirimbo nshyashya zose uzajya ugira amahirwe kuba mu bambere kuzumvira hano ku ijwi rya Amerika akaririmbo kagiye gukurikira hari koko noneho ntago gasanzwe buretse gato Kim what I say
Cash, umutima ugatera cash, nkimva n'amajambo menshi, bigajya ruzumiye chance, come on kanya nga kubira atakunyiringa giza nga zikukuraba nga mikubira ukahewa kunyinyigiza jinda sabzu makanya mbariri kinde ya maganya baby makanya kubiru kumwiyu viraburi nganya nukuri alivzishi fise numva shaka kubuga umutima wanjye ugeze ahatemba iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfasha makanya tuyage
nanze kuvivugiramo kugira ngo mubanze muyumve neza n'umwana urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi indirimbo ya yise ngompa akanya indirimbo nuko yayise ariko umuhanzi we yitwa ngo Double J please 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 abarimo kudukurikira bahere mu gihugu cy'u Burundi abanyamakuru abahanzi namwe mukunda umuziki uyu mwana mumufashe murumva ko afite impano
Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfasha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira
Reka twikomereze turekere gato kuri uwo musore nyine w'umurundi Double J ariko tuzagira n'ikindi gihe tunaganire nawe atubwire ukuntu yatangiye kuririmba ko ngiye gutangira kuzajya mbahamagara abahanzi batubwire byinshi mpamu nakeneye kuvugana nabo reka gato noneho tujye no kugitsina gore why not yumutse nacuranze abasore usukure nacuranze abasore gusa mana we mumbabarire ubundi nakagombye kuba nahereye ku badamu ino nagombye kuba nahereye ku bakobwa ariko nta kibazo
Hey mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it, me dumb baba, dumb baba. And I know you wanna touch my thing, hey. I say Roja, Roja, ngira kumunda, baby. I say Roja, cause I'm the same mama, ngira kundu wa I say Roja, Roja. Biggie money, show me love with your biggie money.
Slay mama,
your busy body. You do that talk, I don't like you talking.
Slay mama,
me I want Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi. You could drive my Maserati, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it talking, love it talking. Mama need to turn me on, boy. I love the things you do. Turn me on, yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say Roja, Roja, gira kungunda. I say Roja, cause I'm the same mama, gira kunduwa. I say Roja, Roja, na wundu kukunda. I say Roja, cause I'm the same mama.
amwita bamwita neza no muhanzikazi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada indirimbo yise Slay Mama yingi nimwe mu ndirimbo zanamuhesheje iyo bita Afrima Awards ejo bundi rwose yabaye mu umwe mu bahanzi ngo bafite icyerekezo cyiza muri Afrika urumva rero nibihemba heri muri Nigeria urumva ko muziki wo mu karere kiwacu urimo kugenda utera imbere nakubwiye ngo kubera ko nari nakoze ikosa ryo kudakina abakobwa mbere nta wundi muhanzi w'umugabo nongera gukina mpaka ikiganiro kirangiye do ndabirahiye Mwibutse ko kandi uyu mukobwa arimo kwitegura n'urugendo rwo kuzajya gukorera ibitaramo bye mu Rwanda why not ashobora no kuzagira no mu Burundi ntago bibujijwe tuzaganira nawe anatubwire uko ibintu bimeze nkwibutse ko Facebook page yacu nuveo radio yacu aho ngaho ugenda ufyonde cyangwa kandi like ugiye duha ibitekerezo byawe cyangwa se ugiye kuri Instagram na Facebook nanone wandike Ernesto ugeziwe aho ngaho urahita umbona njyewe imbona nkubone
Wanika, Teta Sandra, oh my baby doll, oh my girl that I like to see. I say Roja, cause I be saying mama, yaka lenda.
Ngamwumvise ubona undi nikima batangiye kuzivanga rijya zivanga nanjye bikancanga umva gato kimo aka karirimbo gatangira neza oh my god wow hari gihe uba wasohotse ukajya wigira imbere ugasubira inyuma ugakurura umuntu muri kumwe wow ari gihe mvuga ngo gusohoka abantu bagete bagira ngo ni kujya muri club iyi ni indirimbo y'Imana ni gospel music ni indirimbo yaririmbwa Imana araba abasore bari batangiye kuzamura amacupa no muzamure bibiri ya kwanza mbareba ahubwo kuvuga ni umuhanzikazi w'umurundi witwa Vestine ni nayo ndirimbo yatumye cyangwa se rimwe mu ndirimbo ze zigezweho zikaba zaranatumye atwara igihembo kimwe mu bihembo navuga by'abizamura umuziki mu gihugu cy'u Burundi iyo bita gitegurwa n'imwe mu radio hari ya mu Burundi ni igihembo kitwa Isanganiro Music Awards kingi kirero ku nshuro ya gatandatu nyine cyatwawe na Vestine n'umwe muhanzikazi barimo kuzamuka neza kandi wumva kafite impano nawe mu mufashe nyabuneka mureke dufashize impano mureke abantu nkaba ngaba bakeneye abantu babirika kuba bakunda kugira ngo bakomeze babikore babikunze nacecetse ntabwo nende kwivugiramo kugira ngo mwumve uburyo iryoshye ngiwe mba naryohewe n'umuziki yitwa vuga ni ku indirimbo yitwa umuhanzikazi yitwa Vestine n'umwe mu bahanzi barimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi kandi umva ko afite impano ubwo rero nuko nguko turimo kugenda dukomeza ariko iminota yo iba yanafushye byahatari hari ukuntu iminota tugenda nukibaza se nuko ari ikiganiro cy'umuziki nuko kiryoshye bimeze gute kubira iki minota yiruka reka tuzamukane na Knowless gato na babanza duhe hano umva
Mbabaje kenshi ariko bikanga rya koko icyo umutima ukunze amatagura nk'itabi Mbabaje kenshi ariko bikanga umutima ukakugumaho Nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire pumwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nibidakundiye ugiye Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye Kubona urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibyo koko Akababaje umugabo Kamurenze impinga Biza kuzindure Bahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka
Turagenda dusatira umusozo ariko ngo wonyine ni ubita Norris Butera cyangwa se Kabebe abenshi niko bajye bamwita akaririmbo yakise ngo uzagaruka ni imwe mu ndirimbo ndabivuze nakongera nkabisubiramo neje mumbyukije nabisubiramo neje bundi ifite video nziza pe niba utarayireba ujye kuri YouTube uyirebe turasoje rero cyangwa se twebwe duciyeho nge na Kim turasohotse nuza kumva tutakivuguze kumenya ko twagiye ariko nanone ntibivuze ko tugusize no duhurire ku Facebook page cyangwa se kuri social network zacu ni VOA radio yacu ugakora like ubundi ukatuganiriza cyangwa se Ernesto Ugeziwe mukomeze mugubwe neza ubwo tuzasubira ubutaha sibyo ra nuko tugenda
nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kubahuri ndabibona ko utishimye Uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nibidakundiye ugiye kubona urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye kubona urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Umutima wagukunze Ntaho wagiye uracyahari Kukwikuramo kenshi ariko biranga